Lucas. Who you piss a cook under me searching in my boat? Who told at all? Pussa for melees. Who bundle is at in a gang and the one? Who light up well and the cupita? So come back and back and turn the zin at you, Luca. Who won a muscle and conum kudeka? Does he say you were rough better? Warila my Malawi moto. Chakuja mulibe mumpoto. Ana kulila ngati kumaloto. Kukomelen, kukonda nkasa. Kuyipisa kukonda misoche ni maboti. Kutola tole, kusafomelesi. Kukondeleza china kanga ni wami. Kukomelen, kukonda nkasa. Kuyipisa kukonda misoche ni maboti. Kutola tole, kusafomelesi. Kukondeleza china kanga ni wami. Wacha no ghetto you tafisi. Watch out for safe the memories. Rich band minds, them a breed. See them, them a system politics. Yeah, towing catch it till. Chota jela ningwil. Kupele kama bill. Tashoka nikotal. Sabwela sayandi kila likutal. Madzi fosa kodi inebanya. Kukomele, kukonda nkasa. Kuyi pizza kukonda miseche ni mabot. Kutola tol, kusafomeles. Kupondeleza china kanga ndi wami. Kukomelel, kukonda nkasa. Kuyipisa kukonda miseche ndi maboti. Kutola tol, kusafomelezi. Kupondeleza china kanga ndi wami. Tima ndi otan, mwatenga misomal. Kukomelela, mwapindula chan. Zana ndi die, hama yochibayo. Mwatipata jisti, koma siliwelu. Tima ndi otan, mwatenga misomal. Kukomelela ndi mwapindula chan. Sana ni dayo, hama yochibayo. Mwatipata jisti, koma siliwelu. Kukomelela, kukonda nkasa. Kuyipisa kukonda miseche ni maboti. Kutola tol, kusafomelesi. Kupondeleza china kanga ndi wami. Kukomelela, kukonda nkasa. Kuyipisa kukonda miseche ndi maboti. Kutola tol, kusafomelesi. Kupondeleza china kanga ndi wami. Kukomelela, kukonda nkasa. Kuyipisa kukonda miseche ndi maboti. Kutola tol, kusafomelesi. Kupondeleza china kanga ndi wami. Kukomelela, kukonda nkasa. Kuyipisa kukonda miseche ndi maboti. Kutola tol, kusafomelesi. Kupondeleza china kanga ndi wami.